Ngiyabonga mnakethu, ngiyabonga mnakethu Hoekstra. Sanibonani kusihlwa eHouston. Impela ngikuthatha lokhu njengenhlanhla lenkulu yekuba lapha futhi kusihlwa eHouston. Sekube iminyaka leminingi kusukela ngaba nenhlanhla yekuba lapha. Futhi bengihlethi ngilalele kusihlwa, kusinye ngasinye saleti khulumi leti. Futhi ngalele linye lilanga, ngesikhathi nginemalungiselelo lendelwe lenye indlu, lenye inzawo, futhi bengathi ukuthi labo bantwana bebabhekene nekufa. Ngacabanga, uma bekungenteka into letsite kulabo bantwana, ngingeke ngitithethelele. Ngekuthi ngingethi lapha kuthi nginikete umbono wami kuthi ngente konke lengingakwenda kusita lo make nababe. Nekwala bantwana laba, nekwenta konke loko lengingakwenda ngekusinzisa timpilo tabo. NeHouston ine yinzawo lesikhumbuto kimi. Iphethe tinkumbulo letiningi letinkulu lengitijabulele kusukela ngenta luvakasho lwami lokucala lapha eminyakeni leminingi leyendlule. Ngalapha kuHerald of Faith umnakethu Kitson, bese-ke kuba sendasi lapha eHoland ngesikhathi ngilapha nemnakethu Raymond Ritchie nebafundisi baleli dolobha. Futhi-ke kusobala umnumzane Ayasi, umnumzane Kipperman, lo busuku ikhamera leyafakaza ngabo ukuthi ngangingasho lutho loluliphutha, kwakuliciniso. Futhi ngesikhathi liso lemshini wekhamera libamba umbono we noma hayi umbono indlo sibili lo Kristu lesimshumayelako nalesimthanda kangaka beka kanye nathi wethembisa kuba nathi nekhamera yathatha sithombe sakhe. Tikhathi letiningi ngishito etikhathini letendlulile kuthi ngibone loko kukhanya sonke sikhathi. Kodwa ngalesinye sikhathi bantu bebaba nekusola kancane ngako longakukholwa kuthi bebangaba ngaleyo ndlela. Kodwa ngalobo busuku kwafakazela leso kwakusikhathi sekucala kuthi kuke kuthathwe. Kusukela lapho kuthethwe tikhathi letiningana eJalimane mathute nje kuta endasi ngesikhathi lugcobo lukhona nangesikhathi lubuyela emuva futhi naleto tinto atikafanele tikhulise sidalwa lesingumuntu kodwa kutoqinisekisa bukhona bajesu kristu emkhathini webantu bakhe. Futhi sikholwa kuthi leyo nkosi jesu lefanako ilapha kusihlwa kusisita kulolu dzaba. Futhi ngikholwa kuthi ukukhathalele kakhulu kunaloko lebesingaba ngiko. Futhi impela ngisekuvelanene nebatali balabantwana laba nekubambisana nayo yonke indvodza newesifazane lotama kubakhulula emihlathini yekufa. Futhi manje ngiyaconza kuthi lona akusiwo umhlangano wemvuselelo kodwa nje luchungechunge lwemihlangano yemkhuleko lebanjelwe lemiphefumulo lelele etithuntini tekufa. Futhi ngako sengishiywe sikhathi, ngingeke ngikhulume sikhathi lesithe kakhulu. Kodwa ngitothanza kudonsa sihloko noma ingcikithi njalo esihlokweni lengitothanza kusifunza etindzaweni letimbili embhalweni. Nani nine leninemabhayibheli uma beningavula nami umzuzwana nje. Encwadzini yebasefilipu sahluko sekucala nelivesi lemashumi lamabili lesahluko sekucala sebasefilipu. Ngekuya kwekulangatelela kwami ngebucotho nelithemba lami kuthi angiyuze ngibe nemahloni kodwa ngesibinzi sonke njengaso sonke sikhathi. Ngako manje futhi Kristu uyokhuliswa emtimbeni wami noma ngabe kuphila noma kufa. Bese-ke futhi encwadzini yetento sahluko sesibili nelivesi lemashumi lamathathu ngingahle ngifunze livesi lemashumi lamabili nesihlanu kuye kulemashumi lamathathu. Ngoba Davide wakhuluma mayelana naye, ngoba ngayibona ngaphambili inkosi njalo isembi kwami, ngoba ingesekudla sami kude nginganyakatiswa. Ngakho-ke inhlitiyo yami iyajabula nelulwimi lwami luyethaba ngetulu kwaloko nenyama yami iyohlala ngekwethemba. Ngoba angiyushiya umphefumulo wami esogweni, kanjalo futhi angeke ngivume lo ngcwele wakho abone kubola. Wena ungatisile indlela yokuphila, wena utongenda ngigcwale kujabula ngebuso bakho. Mathosa nebazalwane, ake ngikhulume kini ngekukhululeka ngakhokho Davide kutsi kokubili ufile futhi wangcwatshwa nelithuna lakhe lisekhona kithi kude kube nginamuhla. Ngakho-ke lokhu angumprofeti futhi athi ukuthi uNkulunkulu bekafungile ngesifungo kuye leso sesithelo selukhalo lwakhe. Ngekwenyama uyovusa Kristu ukuthi ahlale esihlalweni sakhe sebukhosi. Yena abona lokhu kusengaphambili wakhuluma ngekuvuka kwaKristu kuthi umphefumulo wakhe awushiywanga esihogweni, kanjalo nenyama yakhe ayibonanga kubola. Asikhothamise tinhloko tethu kwemzuzwana nje sendele umkhuleko.
Our Heavenly Father, we are grateful to thee for mercy.
Babe wethu losezulwini siyabonga kuwe ngemusa. Kuthi lokho kuliciniso Nkosi. Kungani silapha kusihlwa kucela sihawu? Besingeke sikucele lokhu kube beside kukholwa ukuthi kutonikwa thina. Emadvodza andize even longe nemikhuleko yenyukela nzawo tonke. Kuwe kuthi timpilo talaba lesibanxusela ngebucotho kusihlwa dingasinziswa. Nkosi, sitocela emandla abomake nabobabe balabantu labasha. Futhi njengoba siconza kuthi le nsizwa iphendulele impilo yayo kuwe futhi ifuna kukukhonda. Futhi njengoba sivile lomunye wetikhulume asho kuthi bekafuna kuba ngumshumayeli welivangeli. Ngiyakhuleka Nkulunkulu kuthi utoniketa leli thuba kulomfolo semusha. Sithethelele tono tethu, hlanda tinhlitiyo tethu emicabangweni lemibi, futhi noma kungaba yini ngendlela yethu lokutovimbela umkhuleko wethu kuthi uphendvulwe ngalabantu laba. Njengoba sifunza livi lakho, siyathi kokubili emazulu nemhlaba kutawendlula, kodwa livi lakho lingeke lehluleke. Sikhulekela kuthi utokwengeta kithi ngamoya lwengcwele. Ingcikithi lebe ingathatha leyo bekungaba inzandvo yakho yebuNkulunkulu kulolu dzaba manje. Njengoba sivile ummeli nalabaningi bakhuluma, futhi sikhulekela kuthi sitothola nje ukuthi sitokwenta lokulandzelako. Siyini sinyathelo sethu lesilandzelako lekufanele sisende? Nkosi, silapha kuthi sisende. Sende sateke kithi Nkosi ngelivi lakho, ngoba sikucela egameni lendvodzana yakho iNkosi Jesu. Amen. Ngifunza lamavesi lawa lambalwa futhi ngiyaconza ukuthi umsebenzi mkhulu, ngoba kukhona lokubahluphako. Ngingacabanga ngesikhathi ngiva futhi ngithole leyo telegram yamake. Kube-ke leyo bekuyindvodzana yami lehleti kulowo muca, noma indvodzakadi yami-ke. Futhi sifuna kubeka yonke into lesingayenda kuko. Khona-ke labanye bangahle bathi yebo-ke leyo bekuyingxenye lencane kakhulu nje yelivi lolo yifunzile mnakethu Branham. Yebo-ke lokho kungahle kube liciniso nako, kodwa niyabona akusiyo isayizi noma bungako bemagama. Kungiloko lokukuchazako, kuku nje kuku lokungiko sethembiso sankulunkulu. Futhi ngifuna kudonsa kuloku kusihlwa kusuka kule sihloko kusihlwa, noma sihloko kuloku lokuphelele. Ngikhethe lesihloko lesi esikhashaneni lesendlulile ngihlethi egumbini lami lasehotela lalabahamba ngetimoto, ngoba ngicabanga ukuthi manje sithinga into letsite levumako lokuphelele, lokutsite lesingabambelela kuko futhi sathi ukuthi kuliciniso. E-aweni lelibucayi njengaleli sifanele sibe nento letsite levumako. Kunjalo into lesingabambelela kuyo kwathi ukuthi ngabe lolu dzaba luhamba kanjani. Manje ngekwe-Webster lokuphelele kuko lucobo kona akunamkhawulo emandleni. Futhi kahle kahle kungungci, futhi lokungungci ngu-amen, ngulokuphelele njengoba loko kuphela, loko ngiko konke. Manje yonke impumelelo lenkulu leyake yaba 7 beyiboshelwe eluhlobeni loludzite lwalokuphelele. Ungeke wenda noma yini ngaphandle uma kukhona into longabambelela kuyo. Uma insizwa itoshada nentombi, ifanele yathi isimilo sale ntombi, noma lowesifazane losemusha ufanele athi isimilo sale nsizwa. into letsite langabambelela kuyo ngabe lendvodza itoba indvodza lelungile yini ngabe itokuba luhlobo lolufanele lwemiyeni yini ngabe lona wesifazane utonginika empilweni loko lengikulindzele kuye kwethembeka nakanjalo njalo futhi ke kufanele kube nzawana tsite lapho bangasekela khona tifungo tabo bathi kuthi kukhona indvo letobamba futhi kungaleso sizathu sibaletha ebandleni nasevini lankulunkulu kuthi bafake loku lokuphelele manje Paula lapha njengoba sibona bekana lokuphelele lebekabambelele kuko yonke impilo yakhe emva kokuphenduka kwakhe loko kwakukuthi impilo letinde kuKristu futhi indzawo lenjepho kuba nalokuphelele impilo letinde kuKristu kwakukuphila lokwehlukile kunaloko lebeka kuphile ngalesinye sikhathi ngoba wathi lokuphila manje lengikuphilako lokwakwehlukile kuloko lebeka kuphilile futhi nako kufika sikhathi lapho Paula bekanalo lwati lolu lolwamletha kulesincumo lesi ngoba Paula bekangulenkulu indvodza lenemandla emkhathini wemaJuda nasi siyazi lomkhulu wetenkolo kodwa bekangakaciniseki kakhulu nekuma kwakhe kodwa ngalelinye lilanga asendleleni abheke endase eDamaseko kukhanya insika yemlilo yehla ivela ezulwini na Paula alijuda bekathi ukuthi lokukhanya loku insika yemlilo bekuyinto leyayikathe lo nkulunkulu lobekahole bantu bakhe baphuma eGibhithe bebalandzele lensika yemlilo ngako alijuda wathi kuye masinyane nkosi ungubani wena beka mathi njengenkosi kodwa ungubani wena Neliphimbo lavela ensikeni emlilo nginguJesu futhi kulukhuni kuwe kukhahlela emanyeva kusukela ngaleso sikhathi kuchubeke Paula wathi kuthi Jehova Old Testament lelitsala bekanguJesu walelisha futhi bekanendvo lebekangabambelela kuyo futhi ngileyo ndlela lakhona ngayo kubhala leyo ncwadi lenkulu yemaHebheru Manje uma wena uma empilweni yakho unalokuphelele wenda tinto ngalokwejwayelekile lobe ungeke utende ikakhulukati uma unempilo letinde kuNkulunkulu impilo letinde kuNkulunkulu iyenta umuntu ende tinto ngalokwejwayelekile lebe bangeke batende leti incaba impela letehlukile kungani impilo yebuKristu ibe incaba kangaka futhi ibe ngilehlukile kungoba babuka evini laNkulunkulu lokucishe kube ngolokungaqondzakali emhlabeni namuhla manje sinemabandla futhi sinetinhlangano futhi sinenkolo olokunengkwako emhlabeni jikelele etikhathi intami letisikhombisa khona lapha kusukela ngibe nani lapha eHouston ngicongelele lwathi lolunengi kubonkulunkulu netinkolo talomhlaba kodwa lokho akusiko le lengikhuluma ngako ngikhuluma ngalokuphelele kuchunyaniswe naKristu khona ke kukwenda umuntu loyincaba wenda tinto letiyincaba ucabanga kwakho kwehluke ngalokuphelele kunaloko kucabanga lowake wakwenda ngoba uthole lokuthide kuthi usimise ukukholwa kumuntu lowadala emazulu nemhlaba kuthi lona kanye lelivi lakhe cobolwalo liyadala uNkulunkulu lowakhuluma umhlaba kuthi ube khona futhi akukho lutho lolulukhuni kakhulu kuye ngako kukwenda udale wena lucobo ngoba uthatha emave akhe nelivi lingumcabango lovakalisiwe manje Paula bekangene kuleso simo lapho khona beka angenaso sendakalo sescience yetenkolo ngako konke kodwa bekanafakazi loconzene nemuntu siqhu sakhe bekahlangene naNkulunkulu futhi bekathi ukuthi bekabithwe nguNkulunkulu futhi akukho umuntu lobekade omtshela noma yini ngako bekaqiniseke embamba ukuthi uNkulunkulu bekasolo asenguNkulunkulu uma live belingenta lokho nje futhi uma leli qembu kusihlwa lihleti lapha lingakhumbula nje ukuthi uNkulunkulu usesenguNkulunkulu uyakwathi nje kuphendula kulolu dzaba njengoba anjalo eludzabeni lokuphilisa lwaNkulunkulu noma yini lenye usasolo anguNkulunkulu futhi uma singawakha emathemba ethu hayi emathemba ethu kuphela kodwa umcabango lovumako kuloko lakushoko futhi siyathi ukuthi kuliciniso nebantu benda lokungakejwayeleki babonakala nje bakholwa ngaseluhlangothini loluphikisako ngoba batholele kuphelele ngoba livi laNkulunkulu Jesu wathi emazulu nemhlaba kuthi awendlula kodwa livi lami lingeke lehluleke ngako uma sinelivi lesethembiso khonake akukho kwehluleka kulo lingeke lehluleke ngako ngikholwa ukuthi nguloko imihlangano yemikhuleko lengiko lapha la labantu betenkolo baseHouston bakhathalele timpilo tebantu futhi nguloko lesikuhlanganelako lapha kubitha emandla langale kwayo yonke imithetho lentiwe ngumuntu nemandla into letsite longaguqula tinhlitiyo tebantu njengoba enda kufaro eGibhithe futhi unguNkulunkulu futhi sifanele sime manje kubuka luhlangothi loluphikisako futhi sihambe siyobuka luhlangothi loluvumako futhi ngaphambi kokuthi ube nekukholwa ufanele ube nalokuthite lotoba nekukholwa kuko futhi yini lenye longayethemba kukholwa kuyo kunale ingayenda evini laNkulunkulu ophilako yini ledaliwe emandla asomandla na ngukuphi lokunye lebe singabeka emathemba ethu kuko na ngako ke kukwenta ubuke ngalokwehlukile uthi phasi ngalokwehlukile ufuna uNkulunkulu agcwalise sethembiso sakhe futhi uma bumadima sebuvela njengoba sinabo manje kuthi simiso semkhumbi kuyindlo lekubambako indlo loboshelwe kuyo sethembiso lesiboshelwe kuso livi laNkulunkulu linjalo njengesisimiso nje singulokuphelele emkhunjini ngesikhathi sesiphepho umkhumbi ungabe untshweza lwandle sisimiso singaphandle ngembili siyaphumula nine bantu lapha eHouston nisonzele kakhulu elwandle nibona imikhumbi ingena futhi kungani uthwala lesisindo lesi lesecile sale sisimiso lesikulu lesinemandla na kodwa niyabona uma tiphepho tifika tiphepho letidlabako letihlephula lwandle futhi singawuphonsa lomkhumbi elugwini nzawanathite futhi siwuphahlade noma siwugenule ube semantini langashoni uphuma ungene emantini lajulile bese wehlisa lesi lesikhulu sisimiso semkhumbi loko kulungiswe kakhulu ukuthi sitohuthuleka ngaphansi kwelwandle kude sihukeke ngetulo entsabeni lengabonakali khona-ke tiphepho tiyadlaba uma tifuna kunalokuphelele sisimiso sibambelele nzawana thite ngaleya kodwa sicinile futhi njengemkhumbi nemagagasi kushaya yonke indzawo yemkhumbi unalokuphelele ngoba uboshiwe futhi nguleyo ndlela umuntu langiyo uma aboshelwe kuKristu nasevini lakhe futhi alikholwa unalokuphelele lapho into letsite lembambile lokuphelele kufana nenkanyeti yasenyakatho uma ulahlekile uma ulahlekelwe indlela takho futhi ufuna kuthola indlela yakho yekubiyela emuva inkanyeti yasenyakatho ingilokuphelele manje kukhona letinye tinkanyeti kodwa tiguquka nelive lapho umhlaba ujikeleta ngakuto ujikeleta ukhweshe kuto niyathi le nkanyeti yekusa lefanako iyinkanyeti yakusihlwa futhi ngoba umhlaba wavele wajika nje kodwa kunenkanyeti yinye lenganyakati futhi ibekwe ekhathi ngo ekhathi nemhlaba futhi ngako-ke yinkanyeti lecinisekisiwe uma wathi inkanyeti yasenyakatho uhlala njalo uyithola indlela yakho nsawutonke kodwa ngulapho la umuntu alahleke khona futhi akathi nje kuthi utoya ngakuphi manje ngathi inkanyeti ingetulu kwenkanyeti yasenyakatho futhi uboshelwa uphindze ubone bukhona bakhe akunanzaba kuthi ulahleke kanjani noma ukuphi ungayithola indlela yakho yekuhola kwakhe lelo livi lakhe indlela yekuphuma kuto tonke tinkathato kuyindlela yekuthula indlela yekuphumelela indlela yekuya ekuphileni qobolwayo kulandzela lenkanyeti lena iNkosi Jesu futhi manje uma uboshelwe kuleyo nkanyeti moya loyingcwele uyingombandlela leyokhomba kuphela kule nkanyeti lo ngcwele ingombandlela ibutheke kulelo pholi lasenyakatho futhi indlela le kuphela akunanzaba ukuthi usemahlathini langanani noma ukuthi ahlangene kangakanani emahlathi edute nawe noma ukuthi kunenkungu lenjani elwandle lelo luthi lwenkombandlela ungalugucula noma ngayiphi indlela lofuna ngayo futhi luyojika nje lubuyele emuva ngqo futhi lukhombe enkanyetini yasenyakatho futhi uma sisenkingene futhi sethemba kristu yinye into leqinisekile moya loyingcwele utosikhomba evini lelitosiholela enkanyetini yasenyakatho nekukhulula yonke into lesiyidzingako ungulokuphelele kwethu kumuntu lolahlekile ehlane inkombandlela yinto lemholela ngephandle uma sisenkingeni yinye kuphela into lekhona kuqiniseke impela nje njengenkanyeti yasenyakatho kuphela nje uma umhlaba ume enzaweni yawo futhi uguquke inkanyeti yasenyakatho iyohlala isenzaweni yayo futhi kuphela nje uma kukhona liphakathi kristu uyozisolo nje angumsinzisi futhi indlela yekuphuma kuyo yonke inkinga wonke umehluko konke kuvivinywa yonke into futhi ngako-ke thine uma siboshelwe kuye asikhathateki futhi sonke sisetshendwe njengoba kwenta live futhi oh sitokwenda njani ngaloku sitokwenda njani ngaloko ibonakala kwangathi asikasimiswa ngisho nekusimiswa kodwa umuntu losimise umphefumulo wakhe kukristu jesu lithemba lakhe lapho athi kuthi uma acela babe noma yini egameni lakhe jesu wathi ngitokwenda loko kuyakucathulula loko kuyakucathulula ngu-amen ngulokuphelele ngungci ngesikhathi jesu athi celani kubabe noma yini egameni lami ngitokunikeda manje loko ngungci nguloko-ke noma yini lonesidzingo sayo uma ukhuleka kholwa kuthi uyakwemukela utoba nako loko kuyakucathulula nguloko kuphela kwako niyabona uma sisimiswe impela futhi silikholwa futhi simente waba ngulokuphelele kwethu ngoba uyakwenda ungulokuphelele loko sisusa kuko konke kwesaba akukho kwesaba uma impela niboshelwe kuleli dvala leminyaka akukho kwesaba kumshayeli wemkhumbi kuthi umkhumbi ugudlulwa kanjani ngemagagasi kuphela nje uma leso sisimiso sesibambelele esicongweni senthaba ngaleya ngani impela uyathi ukuthi umkhumbi utohlala etulo awunakumelana nalelinye lidvala nsabanathide angeke ungene emantini langakajuli futhi ugenulwe ngoba unalokuphelele lokusimiswe ngetulu kwenthaba lethide futhi uma umuntu angakhuleka umkhuleko wekukholwa futhi asimise umphefumulo wakhe ngaleya evinta nkulunkulu lapho onke emazulu nemhlaba kuthi awendlula khona kodwa lelo livi lingeke akukho kwesaba abete labetako basho noma yini abafuna kuyisho kukholwa kwethu kubuNkulunkulu uNkulunkulu yedwa siyakukholwa kwakukhona sikhathi lapho khona indlela yokutiphatha etafuleni yalesive lesi yayiphumula ethi kwelivi lewesifazane ngikholwa ukuthi ligama lakhe lalithiwa ngu-Emily Post manje bekangilokuphelele endleleni yokutiphatha etafuleni uma Emily Post athi thathani nidle emabhontshisi enu ngemukhwa wenu kwakungiloko-ke kwakungiloko-ke ngoba bekangilokuphelele kwendlela yokutiphatha etafuleni uma athi nathela likhofi lakho esosweni lakho bese uyalimunya njengoba wenda akunanzaba ukuthi kuvakala kubudlabha kanjani kwakusolo kungilokuphelele wonke umuntu wakukhothamela ngoba bebamende waba kwendlela yokutiphatha etafuleni sifanele sibe nalokuphelele akunanzaba ukuthi sendani uma siyoke sizuze noma yini sifanele sibe nalokuphelele kwakukhona sikhathi lapho livi lahitler lalingilokuphelele ejalimani akunanzaba ukuthi noma ngibani lomunye wathini livi lahitler belingilokuphelele uma athi bayafa bayafa uma athi bayaphila bayaphila futhi uma athi siya empini noma asiyi empini noma ngabe yini lesiyendako livi lakhe lalingilokuphelele kwakukhona sikhathi lapho italiyane yayinalokuphelele lelo kwakulivi landlovukayiphikiswa wabo msolini lathi kwende bathi umshayeli wakhe washayela wefika umzuzu munye ngaphambi kwesikhathi kutomlanza wamdubula ngani na wathi angifuni ukuthi ube lapha umzuzu munye ngaphambi kwesikhathi. Ngifuna ufike lapha nakuthi ngco ngaso leso sikhathi ncamashi. Nabona na, livi lakhe lalingilokuphelele. Yonke iTaliyane yayikukhothamela. Kwake kwaba khona sikhathi lapho Faro eGibhithe bekangilokuphelele. Kodwa niyabona, kodwa tonke letincumo leti labatenda tathi singumo lesenduwe ngumuntu. Futhi tonke tawa, ngani na? Ngoba bebangahambisani nemuntu. Kwakungekho ekuvumelaneni nelivi laNkulunkulu ngempilo yemuntu. Ngifuna lokho, ngiyethemba ukuthi ngibambelele. Uma sibheke kusindzisa impilo yemuntu, sifanele site ngekuvana nelivi laNkulunkulu, neluhlelo laNkulunkulu lokuphila kwemuntu. Futhi indlela kuphela lotothola ngayo lokho, ukuthola evini lakhe, futhi sikukholwe manje. Ngakho labo boFaro, ngangisegibhithe kunesiko kaThena, futhi ngicabanga ukuthi bebafanele bagubhe emafidi langemashumi lamabili phansi emhlabathini, kuthola inzawo lapho Faro bekahleli khona, njengenkosi yemhlaba. Nabo Herod labakhulu nakanjalo njalo bendlula ngasemgceni. Siyabona lapho imibuso yabo iwe khona futhi yahamba. Kodwa kukhona umbuso munye longetulu kwayo yonke imibuso, ungetulu kakhulu emazulwini, awuyuze wendlule. Futhi nako kuhlethi inkosi kuthi uma enda sinqumo sakhe kunoma yini, futhi sisikholwa leso sinqumo, loko ngilokuphelele. Kutoba ngaleyo ndlela kungakhathaleki ukuthi noma ngibani lomunye uthini ngako, kuhlala kunjalo. Manje inkantolo yethu lenkulu, inkantolo yethu lenkulu ingulokuphelele. Kuphela kwako konke kuteka emacala. Manje sifanele sibe nayo. Ngalesinye isikhathi singahle singavumelani nesinqumo sayo, njengokuthi bebangavumelani neWahitler nakanjalo njalo. Kodwa noko sifanele sibe naloku lokuphelele, nalokuphelele kwesive nemacala enkantolo lenkulu. Inkantolo tethu tenzawo tingatama noma yini futhi tikhiphe lesijubo lesi. Kodwa inkantolo lenkulu ibusa tonke, sifanele sibe nayo. Njengesive sifanele sibe nesinqumo sayo, ngoba sive siboshelwe kuloku lokuphelele kwenkantolo lenkulu. Kulungile. Yonke into ifanele ibe nalokuphelele. Benathini ukuthi umdlalo webhola lojwayelekile utofanele ube nalokuphelele na? Ya, yini lokuphelele kwemdlalo webhola na? Umphaya. Kube ke kude umphaya ke. Niyabona, umphaya. Akunandzaba ukuthi ume kuphi, ukuthi usibuka ume ngakuphi nendzawo, futhi uthi bekuyibhola, futhi wathi bekuligoli. Yebo, ngulokho lokwakungiko, bekuligoli. Ngani na? Ngoba livi lakhe, akunandzaba ukuthi tibukeli ebhentshini titsini, ukuthi lomunye umuntu uthi ten, ligoli ngoba ulibite ngeligoli. Uthi ungumphaya. Manje kube bekangekho umphaya ke. Bekuyoba nekuphikisana lokunjalo, nayo yonke into ibe yinxushunxushu, uze ungabe usakhona kuba nemidlalo webhola. Ngakho ke ufanele ube nalokuphelele ukuze ube nemidlalo webhola. Kufanele kube ngaleyo ndlela. Manje kufanele kube khona lokuphelele esibaneni semgwaqo. Sibane semgwaqo singilokuphelele njalo kute etimotweni. Kube bekungekho sibane semgwaqo ke, noma kube ke lesibane semgwaqo besicishile, uthi wena ugijima wehla ngesitaladi. Nalomunye umfo beketa ngalapha futhi wathi manje ngifike kuqala lapha, ngifanele ngendlule lapho, futhi wathi sengephutile kuya emsebentini. Ukhuluma ngekuminyethelana kwetimoto, impela bewuyoba nako. Kodwa niyabona, sibane semgwaqo siyacathulula. Kungilokuphelele. Uma sibane sikhanya lokuluhlata, hamba. Uma kubovumani, uma ingekho into lethiwa sibane semgwaqo, khona-ke besiyoba nekuminyana kwetimoto. Uthi ngule indzaba ekukholweni kwebuKristu namuhla. Sinalokuningi kakhulu kuminyana kwetimoto. Wonke umuntu enta lokuphelele kwakhe. Kanti sinakunye lokuphelele, futhi lelo livi laNkulunkulu lophilako. Loko kukucathulula inguna phakathi. Akunandzaba ukuthi lomunye uthini. Sekucisha impela kufika endzaweni njengoba kwakunjalo ensukwini tebehluleli. Wonke umuntu unalokuphelele kwakhe. Kodwa kwehluleka konke njengabo Faro nakanjalo njalo. Kodwa lokuphelele kwaNkulunkulu livi lakhe. Uyalinikeka nemazulu nemhlaba ukuthi awendlula, kodwa lingeke lona lendlule. Ngiyakuthanda lokho. Manje asinaso isikhathi lesinene, ngakho nje ase sibuke imizuzwana lembalwa kubantu labambalwa labangena isimeni sekukhungatheka. Futhi ngetikhathi lapho kufa kwase kusondzele khona, njengoba sisukumile kusihlwa, futhi bathatha lokuphelele. Ake sicocisane nalabanye babo. Asibuyele endzabeni lendzala lejwayelekile. Ngithi sonke etinsukwini lapho sono sasincongwe khona emhlabeni waze uNkulunkulu waguliswa futhi wagcinwa ngiso nelive belitobhujiswa naNkulunkulu wanika Noah lokuphelele lelo kwakulivi lakhe. Futhi akunandzaba loko lokuphelele kwakukwe kusinzisa abantu Noah wathi ukuthi umhlaba wawutokufa. Futhi uNkulunkulu wamnika lokuphelele futhi lelo kwakulivi lakhe. Manje kusinzisa abantu bakhe ekufeni. Manje kwakuyinto kuphelele. Kusinzisa abantu ekufeni esikhathini saNoah. Kwakulivi laNkulunkulu loko kwakungilokuphelele. Akunandzaba ukuthi noma ngibande omunye bekathini. Loko isayensi leyakusho kude imvula ethulu lapho. Singayidubula inyeti ngemathulusi ethu. Akukho mvula lapho. Itokwehla kanjani imvula? Uma uNkulunkulu athithe imvula itokuna, uNkulunkulu angayifaka imvula etiphakaphakeni. Uma ashito njalo. Noah wachubeka ngqo nemsebenti wakhe angakajaki kuthi alungisa umkhumbi wekusinzisa abantu. Ngoba kwakukhona lokuphelele lokwanikwa abantu. Kuthi batosinziswa uma bathethe indlela leniketwe uNkulunkulu yalolu cobo. Ngako emva ngaletinye tikhathi, uma semukele lolokuphelele, ngitothanza kusho lokhu ngenxa yebatali balabantwana laba. Kwaloko lengifuna kunitshela kona emzuzwaneni nje. Manje uma ngaletinye tikhathi, uma sikwemukele, sifakwa ekuvivinyweni, kubona ukuthi ngabe sikukholwa sibili yini. uNkulunkulu ngalokuvamile wenda lokho. NaNkulunkulu uyasebenta. Angeke aluguqule luhlelo lwakhe ngoba livi lakhe lunguye lucobo. Ekuqaleni bekakhona livi, nalivi bekakuNkulunkulu, nalivi bekanguNkulunkulu. Nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu longe itolo namhlanje phakathi. Ngako kuhlala njalo kuNkulunkulu. Uma abitelwa enkundleni kuthi ende nesinqumo lasendako utofanele ahlale njalo analeso sinqumo. Angeke asintshintshe ngoba ungulongenasiphetho. Manje ngingantshintsha sinqumo sami, ungakwenda ngoba singilabanesiphetho. Ngako-ke senda emaphutha. Kodwa uNkulunkulu angeke asiguqule sinqumo sakhe ngoba ungulongenasiphetho. Nesinqumo sakhe sakhe siphelele sonke sikhathi. Angeke athi benginelephutha lapha futhi ngitontshintsha sinqumo sami. Ngoba lokho kutokhombisa ukuthi uNkulunkulu angaguquka. Futhi uNkulunkulu angeke aguquke kanjalo, futhi nelivi lakhe lingeke liguquke. Uyafana sonke sikhathi. Ngako uNkulunkulu waniketha Noah sivivinyo emva kokwemukela lokuphelele kwakhe. Noah wangena emkhunjini, uNkulunkulu wavala umnyango emva kwakhe. Akungabateki bathi manje ekuseni kutoba nemafu lamnyama. Futhi kutawuba khona kudluma nembane. Netimvula titokwehla, kodwa niyathi ngelusuku lolulandzelako lilanga liyaphuma likhanya nje njengoba lakhe lenda. Ngiyacabanga emakholwa leme emnceleni athi sitokwenyuka leli khehla lingahle kube lalicinisile ngalokho. Ngako mhlawumbe isayensi yayineliphutha kuthi kwakungaba khona imvula letsite enhla lapho. Kodwa khumbulani, lalingakaze line. Kodwa-ke lusuku lwesibili lilanga lalikhanya nje njengoba belihlala linjalo. Lwesithathu, lwesine, lwesihlanu, lwesithupha futhi kuze kube selusukwini lwesikhombisa. Kodwa Noah bekakhwele ekamelweni lelisetulu kuze abukisise tibhakabhaka. Futhi ngaloko kusa kwesikhombisa lapho kufika sikhathi khona lapho bantu bebale indlela yaNkulunkulu yelucobo yensinziso. Yekusinzisa timpilo tebantu, timvula taqala kwehla nemaswilishi agcwala nswi nesikebhe saqala kuphakama futhi sathatha Noah nabo sabaphephisa. Impela ngoba bebethembele evini laNkulunkulu lokuphelele, livi laNkulunkulu lesethembiso. Akunandzaba ukuthi kubonakala kukubi kanjani nekuthi kuba mnyama kanjani, qhubeka wena nekukholwa lokuphelele kwakho. Mose ngani yakhe bekatamile kusinzisa impilo yalawo maHebheru tatane futhi bebacishe babe kabi impela noma nje bakabi njengoba labantwana lababili banjalo lesitama kubasinzisa kusihlwa. Bebathigcila futhi bebababulala nje noma kanjani noma kunini lapho bafuna khona. Namose weva enhlitweni yakhe ukuthi lokho kwakungesiyo insandvo yaNkulunkulu. Ngako wetama kukwenta ngemfundo, wetama kukwenta ngemitemo yakhe lucobo, futhi wathola ukuthi wehluleka kalusizi. Wenta indlo letsite icobo lwakhe leyayeliphutha ngoba wathatha impilo yalomunye umuntu. Futhi lokho kwakukabi. Ona ke wahamba wayongena ehlane uthi beka lapho iminyaka lengemashumi lamane kodwa ngalelinye lilanga bekeluse timvu ngemuva kweligwadule uthi kwakunekukhanya esihlahleni uthi ngesikhathi mosika sedute nalokukhanya lokho liphimbo laNkulunkulu lakhuluma naye livela kulensika yemlilo lilele emuva kulesihlahla uthi lathi mosi mosi uthi wathi ngilapha ngkhosi uthi wathi khumula tlathulo takho ngoba lo mhlabathi lome kuwo ungcwele ngikuvile kububula kwebantu bami ngivile inkonzo yabo yemkhuleko ngikhumbulile ukuthi ngabe ntela sethembizwe uma lokho bekungakafaneli kuvuthise tinhlitiyo temakholwa langemakristu kusihlwa nginkulunkulu ngiyakhumbula ukuthi ngakwethembisa lalingekwembhalo kanjani lelo phimbo uthi wathi mosi ngikuthumela endasi lapho kuthi ubakhulule namosi kusobala njengoba ngishito ekucaleni uma uthatha loko lokuphelele kwankulunkulu kukwenta wente tintfo leti yebo-ke ngaletinye tikhathi letiyinhlekisa ebusweni bebantu ungake ucabange nje indvodza leyayibalekile kumagibhithe ngekusa lokulandzelako emva kokubona loku lokuphelele lelivi lankulunkulu lakhuluma kuye fakazi lovumako ngoba kwakulivi lesethembiso sasilapho nekuqinisekiswa kwankulunkulu lomkhulu walokudaliwe kuthi wenda kanjani ummangaliso ebukhoneni bamoses futhi wakhombisa kuthi bekangunkulunkulu walokudaliwe namosi ngekusa lokulandzelako wathatha umkakhe wamhlalisa etikwemnyuzi nemntwana engulini yakhe futhi le minyaka lengemashumi lasiphohlongo budzala emathevu alenga elukhalo lwakhe inhloko yakhe lenembandla ichwebetela nendvukule gwegwile esandleni sakhe ehlela ngasegibhithe amemeta ngemandla akhe onke uyaphi mosi ngiya endasi egibhithe kuyongengamela kwengamela kuhlasela kwendvotha yinye ngani na yayinalokuphelele yayinendlela ethide yayinelivi lankulunkulu leyayingema kulo indvodza leneminyaka lengemashumi lasiphohle ngobudzala inemnyuzi nendvuko esandleni sayo nguloko kuphela lebekanako njengekuhlasela kwemuntu munye erussia namuhla kodwa wehla wase uyengamela ngoba bekanalokuphelele bekakhulumile nankulunkulu bekalivile liphimbo lankulunkulu uthi yena into yako kwakukuthi wakwenda kunjalo ngani na loko kwakukanye naye tonke tinsuku tekuphila kwakhe kwakungilokuphelele kude umuntu lonelilungelo lokugibela epulpiti kushumayela livangeli ngaphandle uma yena lucobo anyathele leto tihlabathi letingcwele lapho kungekho longakholelwa evangelini noma longakholwa longake achaze ngalokungetuli kwemvelo kwankulunkulu jesu bangeke avumele bafundzi bakhe bashumayele akunanzaba kuthi bebamati kahle kanjani bafanele baye edolobheni lasejerusalema lapho balinze bade bagcwaliswe ngemandla lavela ngetulu bafanele babe nalo lolo lwadi mose athi kuthi bekangumprofethi bekathi kuthi bekade ovuselwa le nhloso lena kodwa ngaphandle kwaloko kuxhumana sicu sakhe loko lokuphelele indvo letsite leyafakaza kuye kuthi ngesikhathi ehlela lapho bekatoba nekukhululwa kwalabantu laba akaphinzanga wafana wehlela lapho ngoba bekanalokuphelele futhi wenda kona kanye nje loko uNkulunkulu lamtshela kuthi akwende kwakungekho kwesaba enhlitweni yakhe ngesikhathi aphonsa phansi tinyoka noma tindvuku uthi taguquka taba yinyoka nebalingisi benyama bavela neluhlobo lwabo lwenkonzo base baphonsa phansi benda indlo lefanako mosi bekende kona kanye nje loko uNkulunkulu lamtshela ukuthi akwende akukho lutho lwakhe langalwenta ngaphandle kokuthi eme athule futhi abone ingathi imulo yaNkulunkulu kona-ke sithola ukuthi uNkulunkulu wathatha inyoka yakhe futhi yadidla tonke leletinye tato nguleyo ndlela lokwentiwa ngayo bekacinisekile ukuthi uNkulunkulu lo bekangamtshela ukuthi ende lobu bekangamnakekela esimeni lesibi singeke yini kusihlwa ethi kwetisekelo taleyo nsizwa inikela inhlitiyo yayo kukristu sime ethi kwaloku lokuphelele kuthi uNkulunkulu angenta lokungeke sekwenteke kuthi kwenteke angathi ntshintsha tinhlitiyo tebahluleli kungani sikweca kangaka ngekwesaba ngaletinye tintfo asesithathe uNkulunkulu kucala akubuyise esethembisweni uNkulunkulu wakwethembisa kuthi uyokwenda ngako khumbulani mosi bekahlala njalo angumuntu lowehlukile ngoba wathatha livi laNkulunkulu futhi walikholwa futhi bekanesethembiso lesiqinisekisiwe kuye. Bangakhi lebe singababida, asinaso sikhathi. Ekubhaleni inothi namuhla, bengibhala lapha ngaDaniela ukuthi kwakukanjani, lokwakungiko, kwakusijeziso sekubulawa kuye kukhuleka kunoma ngimuphi lomunye nkulunkulu. Kodwa bekakathi axhumene nankulunkulu, futhi bekathi ukuthi nkulunkulu bekangakhona kumnakekela. Bantwana bemaHebheru bebatophonswa esithandweni semlilo, futhi bashiswe ngekushisa ngalokuphindwe kasikhombisa kule ndlela lesithando semlilo lesake sabaswa ngayo. Labo bantwana bemaHebheru bamkholwa uNkulunkulu, bathi uNkulunkulu wethu angakhona kusikhulula kule sithando semlilo. Ngani na? Bebanalokuphelele, bebanelivi laNkulunkulu. Nalo uNkulunkulu lobekangabakhulula labo bantwana bemaHebheru kulelo khulusana lekufa lesithando semlilo, angamkhulula kangakanani-ke lo mfanyana longumJuda ngaphandle lapha lolele ngaleya ekhulusini lekufa na? Mkhulu kangakanani-ke yena, futhi usenguJehova uNkulunkulu ofanako lebekasolo anguye. Sine njengempostoli Pawula singaconza ukuthi lo uNkulunkulu ofanako usaphila namuhla, itolo namhla naphakathi uyafana. Khona-ke emaKristu angabambelela esandleni saNkulunkulu lesingaguquki, futhi aguqule sonke simo. Umkhuleko untshintsha tintfo, nguloko lesifuna kukwenta. Singasho kanjani ngaJoshua na? Utowela kanjani iJordani na? Kubonakala kwangathi uNkulunkulu bekayindvodza yetembi lengakejwayeleki khona ngco ngenyanga yamabasa ngesikhathi emandi aphakeme kanjalo. Kodwa wathi kuJoshua, thatha umphongolo bese uya embili. Nguloko kuphela lebekafanele akwende. uNkulunkulu wakhweshisela emuva iJordane, wase wenda imihlaba leyomile, futhi bahamba bawela, futhi bakhululwa. Kwaba kanjalo. Akumangalisi Joshua athi, ngoba mina nendlu yami sitoyikhonda inkosi. Kuthi Davide loyo khokho lomkhulu, besingathanda kanjani kukhuluma ngaye? Asinaso sikhathi, kodwa futhi sikhathi letinengi njengoba sivile lomunye akhuluma emizuzwaneni lembalwa leyendlulile ngaDavide nesono sakhe. Kodwa ngesikhathi konke kwako kuthethelelwe, ngesikhathi aya empini futhi sikubita kanjalo even emaphisi bekaphansi, futhi lolokuphikisako kwakukukhulu, naDavide walala lapho ngaphansi kwesihlahla, wase uyakujuluka, waze weva umsindo wendlula etihlahleni temagungumenqe. Kwase-ke kuyehluka, Davide wavuka futhi wachubeka ngenxa yokuthi bekanalokuphelele, kuthi bekathi ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu ahamba embi kwakhe. Asikwadi yini kukhuleka umkhuleko wekukholwa lothothumela uNkulunkulu kulelo bhodi lekukhulula labathi phethe kahle ejele endasi lapho na? Impela singakwenda. Sikholwa ukuthi singakwenda uma sitobambelela kuloko lokuphelele. Kuthi Abrahama wathi bida kanjani tintfo letathi ngekho ngekungathi tathi khona? Ngoba bekanesethembiso lesiphelele lesivela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu bekatomnika wakhe. Umnika umntana ngaSara futhi ngesikhathi saneminyaka lelikhulu kudzala, noma bekanjalo futhi bekanemashumi layimfica, bekasolo angayenzi esethembisweni saNkulunkulu ngekungakholwa. Kodwa wacina anika uNkulunkulu ludumo, futhi sidisho ukuthi sibantwana ba-Abrahama ngesikhathi Abrahama, kanti sibe nalo leBhayibheli libhalwe kusukela ensukwini ka-Abrahama nabo bonke bofakazi lesibe nabo ngemuva kuthi Jehova uyaligcina livi lakhe, kuthi Kristu uyindvodzana yaNkulunkulu, ungumlamuli emkhathini wemuntu naNkulunkulu, kuthi akekho lomunye umlamuleli ngaphandle kwakhe, kuthi ethembisa uma nicela kubabe noma yini egameni lami kutoniketwa. Futhi sidisho ukuthi sibantwana ba-Abrahama ngesikhathi Abrahama abita tintfo letathi khona ngekungathi tathi ngekho, ngoba wamkholwa uNkulunkulu. Impela ngikukholwa ngayo yonke inhliziyo yami. Impilo yaPawula letinde kuKristu yayingilokuphelele kwakhe, yambophela. Kristu bekangilokuphelele kwekuvuka kulabafile, njengoba sifunza lapha. Wathi uNkulunkulu wafunga ngesifungo kuDavide kuthi bekangeke awushiye umphefumulo wakhe ezihogweni, sifungo sikuphela kwawo wonke umbango. Futhi wafunga kuthi bekangeke awushiye umphefumulo wakhe ezihogweni, kodwa bekatomvusa. Futhi ngakho-ke wethemba uNkulunkulu, futhi wabethelwa, wafa, wavuka, futhi wase wenyukela ezulwini ngoba bekamkholwa uNkulunkulu. Kangakanani-ke njengoba abeka sibonelo, singakuthatha lokuphelele uma Kristu bekangakuthatha ethi kwaleso sethembiso sinye lapho singakuthatha kakhulu kangakanani-ke thine ngale tinkulungwane tetethembiso futhi ngengathi yajesu kristu lapho kuthi ihlande indlela yethu futhi asewede kulowo mhoshi lomkhulu wesono lowawusehlukanisa ngekungakholwa kunkulunkulu futhi usiletha ngco ebukhoneni bakhe kuthi sikhulume naye kungaba kukhulu kangakanani-ke yebo sifanele sibe nalokuphelele ngicabanga ngalowo munye khona manje njengoba sengivala kutoba ngu-George Washington ngesikhathi i-Amerika iseyincane futhi sasilwela kuphila kwalesi sive lesi lesikhulu lesinaso. George Washington bekangumKristu, bekalikholwa, futhi endasi eValley Forge. Ngiyatshelwa ukuthi amasosha ase-Amerika kuphela bekanato cishe kunye kulokuthathu kwawo bekafake ticathulo. Futhi busika bebubanza nesimo sekubanza sasiku-zero nemfula womile ulichwa futhi lenda umsele lapho. Nemangisi ngakulolunye luhlangothi nekuphila kwalesive lesi lesincane kwase kusonzele. Wendani na bekangumKristu uphuma ngesikhathi sasebusuku futhi waguca phansi ekhweni futhi wakhuleka waze waba manti ngemanti elikhwa etulu ngaselukhalo lwakhe futhi wahlala lapho futhi wakhuleka waze wathola lokuphelele impendulo levela kuNkulunkulu kuthi uNkulunkulu bekatomnika kunqoba futhi ngelusuku lolulandzelako iValley Forge yayingesulutho kuye wewela iDelaware bafuca echweni nemasotsha lagcoke hafu bomiswe lichwa hafu tinyawo tabo letingakagwabeli emhlabathini echweni futhi wasithatha ngesikhathi tinhlavu tesibhamu letintathu tendlula ebhanjini lakhe ngani na bekathembele elugcobeni lwemkhuleko lophenduliwe amen yona kanye tisekelo tesive sakithi sincike etikwendvo lenjalo yini indzaba ngebantu namuhla labatisho ukuthi bangemakristu kungani siphathamiseke e-aweni leli njengaleli asingaphathamiseki asibe masotsha yebo mnumzane wakhuleka waze wathola leyo mpendulo khona-ke akukho mfula lonemafu akukho masotsha langakagwabeli kungakhathaleki ngesimo bebangayithatha ngoba uNkulunkulu bekashito njalo inhlavu yayingakhoni ngisho nekumbulala levela esibhameni sesitha impela ngani na bekanemhlangano wemkhuleko wathola impendulo kwakukahle kanjani ngalobunye busuku ngesikhathi umpostoli Petro asejele kuthi bebatombulala ngekusa lokulandzelako bekatokufa ngaphansi kwekujeziswa ngekubulawa njengoba lo mjuda lomncane atokwenta manje kodwa bendani na benda into lefanako thine lesilapha eHouston lesitama kuyenda benda umhlangano wemkhuleko endlini yaJohn Mark basakhuleka ingelosi yenkosi yaya ejele futhi yavula tinsimbi telijele yase ivula emagede futhi ngaleya kwaloko yaholela Petro ngephandle futhi wehlela ngco enkonzweni yemkhuleko ngiyakholwa kusiswa kuthi lo nkulunkulu ofanako usaphila uma angesuye nkulunkulu ofanako khona-ke kukhona lokungalungi impela kwendani na ngemhlangano wemkhuleko ngemakristu lathembekile lakholwa kuthi bakholwa ukuthi uNkulunkulu bekatokhulula umnakabo ekujezisweni ngekubulawa lawo bekangemakristu lahlala busuku bonke futhi alala ngebuso bawo futhi amemeta futhi akhuleka njengoba ngivele omunye wabafundisi esikhashaneni lesendlulile athi bekatomemeta busuku bonke inkathatho yako kuthi namuhla bantu bayayekelela bayakhathala betele bangeke ngisho bahlale enkonzweni yemzuzu lelishumi nakancane yebo-ke kuyinto lekabi lokho uma uthanza uNkulunkulu yebo-ke sifanele sibe matasatasa kufanele kube mathemba ethu ifiso tethu kufanele kube njalo yonke into lekithi ifanele ibe seluthandweni lwaKristu amen sihleti sivilapha kakhulu sihlala nje singabi nanzaba kube kanti umhlaba uyafa ngaphansi kwetinyawo tethu kunjalo timpilo tebantu tiyaphuma tingena nkulunkulu futhi sihleti kakhulu singakanaki ngako kuphela nje uma sisonza nguloko kuphela nje lesicabanga ukuthi Loko kwenda umehluko. Ngikhuluma ngekubuya kwaKristu emavikini lambala lendlulile ebandleni lelitsite. Futhi kamuva kwaba khona umuntu lowahlangana nami lengemuva kwelisonto futhi wathi nakethu Branham wethu sabantu imposa kufa. Ngathi ngikwendelani loko na? Wathi yebo ke ukhuluma ngekubuya kwaKristu. Angifuni ukuva into lethi njengaloko. Nginemfana lomncane lapha lengifanele ngimkhulise. Nginentombatane isesikolweni. Oh ngathi kubuya kwaKristu kuyinto lenhle kakhulu lengicabangako impela. Niyabona na? IBhayibheli lathi bonke labo labathanda kubonakala kwakhe. Oh he, lusuku lapho loku lokufako lokudzala kuyothatha kungafi. Nale lendlu yemphetha lengiphila kuyo iyoguculwa ngesikhashana ngekucwabita kweliso. Nemtimba lo njengemtimba wakhe luqobo lokhathi mulisiwe. Kufanele kube sifiso senhlitiyo yelibandla. Kufanele kube ngiwo wonke wesilisa newesifazane emlilweni. Bashumayele etitaladini nakuyo yonke lenye inzawo batama kuthola imiphefumulo isinziswe impela ngiyatibuta kuthi ngabe siboshelwe mbamba yini kuloko lokuphelele lesitisho ukuthi singiko ngabe sibuka inkanyeti yekusa lefanele na uma nje sethembele ebandleni lethu nelihlelo lethu bubandla bethu njengoba umhlaba uguquka uguquka naloko kutungeleta nekutungeleta kodwa yinye inkanyeti lengaguquki yinye into lengeke iguquke lowo uNkulunkulu uNkulunkulu angeke aguquke livi lakhe lingeke liguquke libhayibheli lakhe lingeke liguquke uthi uma umuntu atelwe ngumoya waNkulunkulu naKristu akuye kugcizelela sonke sethembiso ngaamen kunjalo impela oh impela inkonzo yemkhuleko ngiloko lesikudzingako sifanele sibe ngemaKristu onke emaKristu afanele asebenzise lokuphelele lokufanako livi laNkulunkulu livi laNkulunkulu lithi simiso semKristu Jesu wathi evindake uma nihlala kimi emavi ami ahlala kini konake ningacela leni kuthandzako futhi nitokwendela kona ngicabange nje ngukuphi lokunye lokuphelele longakufuna ke yini lebe ungethembela kuyo into lenjengaleyo na uma nihlala kimi emavi ami ahlala kini konake celani leni kuthandzako ngicela uNkulunkulu ukuthi asebende etikwenhlitiyo yalelo judge noma lelo bhodi lekukhulula labaphethe kahle ejele bese likhipha lo mfo lomncane kulelo gulusi lekufa uma sikucela ngekukholwa sikholwa kule mihlangano yemkhuleko sitokuthola ukuthi ngiyamkholwa uNkulunkulu kanjalo nje nekukholwa kwami lenginako kuNkulunkulu ungako ngilapha kusihlwa ungako ngiyekele lokunye lokutsite uthi ngangena lapha ngifanele ngishayele emakhulu emamayela kusihlwa ngibiyele emuva eTucson eArizona ngoba ngitele kutobeka lukholo lwami nelwenu leyo imvotsa ngumphefumulo lolelenga leya umuntu lonesidzingo uthi thina emaKristu sifanele sivukele kulokuphathekako ekukholweni kwelucobo impela sikubophele evini laNkulunkulu uthi sincuse leso sethembiso yebo mnumzane oh ye uma nihlala kimi nelivi lami likini celani leni kufunako kanti futhi uma abantu lababithwa ngeligama lami bayobuthana ndzawonye futhi bakhuleke khonake ngiyokuva ngisezulwini umhlangano wemkhuleko nguloko ke ngiyakholelwa ekukhulumeni nebasithi belijaji nekukhuluma nebameli noma emajaji noma libhodi lelikhulula labaphethe kahle ejele nanoma yini lenye loko kulungile kodwa mina kethu uma lithemba lakho lingakaboshelwa entendetsite kunemuntu wenyama nje wemcondvo noma umcondvo webantu njalo impela nitojabha kakhulu kodwa uma ungabophela kukholwa kwakho endzaweni lenjalo lowathi kokuyo kuthi uhlale lapho futhi ukhuleke aze uNkulunkulu aphendvule futhi uyathi ukuthi unayo enhlitweni yakho ikhona indvo leto kwendeka ngibabonile labafile bavuswa ekhala emgcwabo ngibone emehlo empumbuthe avuleka indlebe letingeva tivulwa ngibone kugula kwalabakhwelwe umdlavuza ngumdlavuza losimila bulephelo baphiliswa ngemandla uNkulunkulu somandla ngoba bebane kukholwa kukholwa ukuthi uNkulunkulu lo wenda lesethembiso bekatho khona kugcina sethembiso sakhe loko kungiko sibili kukholwa kwelucobo njengoba Abraham abekanako bophelani lapho hlalani lapho futhi nikhuleke hayi nje ukuthi siguce futhi uNkulunkulu khulula nomfolo omncane tatane bese umthumela ekhaya sonke besingakuthanda lokho Kodwa ake sihlale lapho kuze kwendeke into letsite. Oh, nesikhathi kwendeka into letsite ke, leso siqiniseko besingawa emkhathini walabancane labangagcwala sandla, abantu labahleti kuleli hola lapha kusihlwa. Besingawa emkhathini wethu khona lapha kukholwa lokwenele ngemandla aNkulunkulu. Uma besingakhuleka ngalokwenele size sithinse lelo layini lasekhaya kuze kuthi loko lokuphelele kwehle leyo nsika yemlilo lefanako leyathathwa lapha eHouston ngekhamera yaTeddy Kipperman eminyakeni lelishumi nakubili leyendlula. Ulapha kusihlwa mkhulu nje njengoba bekanjalo ngaleso sikhathi kukhulula lowo mfana. Uma nje sitokukholwa ngoba unguye itolo namhlanje phakathi, ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke. Kungakho ngilapha kuthi nginikele umkhuleko wami nani nonke kuthi uNkulunkulu utoyisinzisa impilo yabo. Konake uma be ungakhuleka wendlule uthe uthole imphendulo, uthole siciniseko emuva njengoba Washington bekanako, njengoba John Mark bekanako, njengoba Daniel bekanako, njengoba Moses bekanako, uze uthole loko lokuphelele. Into lo wathi ukuthi ungabambelela kuyo. Konake ethi kwaloku lokuphelele ngitawulakha libandla lami. Nawo onke emagceke evene angeke amelane naloko. Kunjalo ethi kwaloko yena kanye loNkulunkulu lobekangathatha liJuda lelinelikhala lelilihuka lelincane njengaPawula lithukuthele futhi liya endasi lapho ukuthi lifake onke emaKristu ekufeni ngaphansi kwesijeziso sekubulawa uthi angalintshintsha futhi alende umKristu lothandzekako lowo uNkulunkulu lofanako uyaphila kusihlwa. Angawugucula umthetho uye emseni noma ngasiphi isikhathi lathatha ngaso umcabango wekukwenda. Haleluya, kudongibida ngemgiciki longwele. Empeleni ngako ngingahle nje ngicale kungena kuko khona manje. Ngiyamkholwa loyo uNkulunkulu. Amen. Yebo mnumzane. Khona ke Marko 11:22 ngesikhathi nikhuleka nicethe wathi ngicinisile ngithi kini banini nekukholwa kuNkulunkulu ngithi kini uma nithi kulenzaba ukuleka uma loko lokuphelele sekufikile kuwe uma sewugcotshwe ngalowo moya loko kude ngaleya kwakonke kulawulwa kwesayensi ngaphandle ngaleya ngaphambi kokuthi kube khona iatom noma imolecule ukuthi lowo lowakhuluma yonke into yaba khona futhi uma umphefumulo wakho ubambelele kuloko akukho lokungawumisa. Kunjalo uthi kulenzaba cukuleka uthi ungangabathi enhlitweni yakho kodwa ukholwe ukuthi lolokushito kutofezeka. Ungaba nako lolokushito uma loko kungesiko lokuphelele kubambelela kuko impela. Kunjalo lokuphelele. Manje lesive sinalokuphelele. Impilo yakho yasekhaya inalokuphelele. Ndzawo tonke uma kuke kuzuze noma yini, kufanele kube nalokuphelele. Siyamthokothela lommeli, siyamthokothela onke lalamanye emadoda, lomfundisi wemasotsha lamahle lapha waseCalifornia, nemlayeto lomangalisa kanjepho, neminakethu lowetama kuthatha imali. Na yonke into kutema kusita lona wesifazane tatane ne nebantwana bakhe kubakhulula konke lokho kuhle siyakuthokothela lokho futhi ngingakuko kodwa kunento yinye ngaphambi kwaloko bangani lapho sesivala lomhlangano kusihlwa sifanele sikubophele kulokuphelele inkonzo yemkhuleko embi kwaNkulunkulu letothumela kukhululwa kuJehova uNkulunkulu lofanako uNkulunkulu nje impela kusihlwa njengoba bekanjalo ngaleso sikhathi. Haleluya, niyakukholwa na? Asisukume sime ngetinyawo tethu ke uthi kusihlwa senda inkonzo yemkhuleko ekhathi lapha kuze kuthi lokuphelele kwendeke. Akamsantandla tethu embi kwaNkulunkulu ulekani nithe nigadle ekhaya kuze loko lokuphelele kuwele enhlitweni yakho. Nkosi uNkulunkulu thumela moya loyingcwele wakho endasi uthi uthumele futhi ukhulule labo bantwana ngaleya Nkosi bahleti etindlaweni 32 tekufa. Kukhona lokulungiselela kwendeka Nkosi futhi sikhulekela ukuthi le mihlangano yemikhuleko itoshaya umlilo. Ngiyakukholwa Nkosi, ngiyakwemukela futhi ngiyakholwa ukuthi utokhulula labo bantwana. Siphe kona uNkulunkulu somandla. Sine libandla lakho siyakucela ngaJesu Kristu. Amen.